Mukama situla bana kabaja mufufu yensi nabatuza nabalangira ebituletero kulume ebintu byansi ebituletere njawukana ewafe gyenakulira tewaliyo namakulu anakacyaidukanywa kulu nakulukulu kwezinga waliyo mugenyi nanga mukulu naye ewafe yenze mute mukulu sikusooka nezitakuva mabega nageza nsooka tezava mabega tewali kirabisa nga abatakulembedde naze mabega mwebale ababaddewo ku lwange mwebale mwebale abayiyewo omubi asanti sana mwebale ababaddewo ku lwange mwebale mwebale abayiyewo omubi sankiyo asanti sana bino betulimu biringa ebipande ademukutandika tetwakuba bipande newoolaba abaleeri abakuba ebipande nembakankanya ate gwe tunaddamu bino betulimu biringa ebipande ademukutandika tetwakuba bipande newoolaba